ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jaam ñalle moɗo heɗen goni aljumare go o lewru me hitande 2026 Ousmane ñalɓuɗo kabaruji ɗo gañi kanti woni en to ɓoggui janɗe to ñalawma aduna keƴanaɗo golle yambere muɗum waɗi ley male hikka le wattu mo tiɗallaji godi batte rafi ndennako yewtereji aniyanoɗi waɗele o ñalawma jaltitama chambre de première instance cour pénal international holli ñande noga e jetti lewru avril ƴaɓɓino ɗu ko hani waɗanede toñaɓe dow kabaru saria alhassane ag abdoul asis dabere ɓuɓɓode yonki sanne toñaɓe yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla mo heɗaɗo studio tamani mali yambini aljumare hannden go o lewru me ndu ñalawma adna keƴanaɗo haɓanade hakkeji golloɓe hikka nde yambere waɗi ley wattu nawɗo sanne saabe hippogoji gaɗaɗi ko sakiti joni ɗum yaadu mbowdu waɗede ndu wattake hikka ko laati fuu hollitama wiyede golloɓe mali gudda muɓɓen ɓeydi yaarude yesso ɗum ko wi en bassaro haydara secrétaire général sinupil kanko wondu keƴaɗo haala INTM keɗe ko wilala jara touré do faccitago mumin sendi
le contexte
hikka yo wattu kertaɗo bangal kabaru ndenagu ɗum laatake sababu imma daraji men kewɗi ɓortinama kano tiɗalaji ɗi worri fuu hikka golloɓe leydi mali keeɓi yiriware kewɗi bangal nokkuje hono ɓeydugol jondi ewtugol darande gollanoɓe laamu kañe siñugol talkuru derwal jahanoɓe koƴe mum e fowtere golle noɓe keɓata koɓe kandi ndeno hikka kaldal mi ardini miɗen juulana leydi malindi
chambre de première instance cour pénal international holliti ñande noga e jetti lewru avril ƴaɓɓino ndu ko hani waɗanede toñaɓe dow kabaru saria alhassane ag abdoul asis dabere dokkude guike sanne toñaɓe caggal duuɓi kewɗi e kasaria ɓe jetti o golle mbawɗo ɓuytude sugullaji maɓɓe e tottude ɓe hakkeji maɓɓe keɗe alhaj garba hoorejo walde ɓe guɓe joguiɗe kaɓode toñi ley sahal leydi mal ndi ko wi mahamna baba kunta do faccitago mumin sendebo
aadi suudu saria lollirɗo cour pénal international wellimin sanne ɗum waɗɗi wattu nde yimɓe heɓɓe torra ana wonno ɗe kabaru tinɗo ka aadi ndi laatike sababu wallude ɓe kuyal miɗe barkina jinganoɓe yimɓele torraɓe gam ɓe imma daraji yalla ngooɗo jababu ana heɓɓe fey so tawe lawol mun juuti hande miɗe barkina allah
nattugol le cuuɗi lawɗon ko wiyete couvre feu yo dabere ittode yimɓe wadde ko jiɗi nde dabere ɓamama saabe rafi ndenago ana woodi ley o wakkati ka noon yimɓe yogaɓe ana calo teddinde nde dabere saliɓe teddinde nde jukkugoji heeɗi woni ko hani waɗede dow muɓɓen Moussa Mali Sissoko landike ɗum Zouz Ibrahima Kalil Touré do faccitago mumin sendebo
taggu ɓiɓɓe leydi bangal dabareji yo tabbude ɗum jeeɓoɓe dabareji ɗi anan kani jukkede hono huddede kaso na ɗum yoɓɓude kalisi kala ɓiɗo leydi mo tabbaki couvre feu o darande mangal paɗe en yo jukkude joomum ka hana ɓe fiya joomum e on wattu mum ɓeɓe mbawi haybude tabbugol dabareji iɗum wawi laatade nawtorade ceinture maɓɓe na sawru ko ɓe jogi na ɗum marfe maɓɓe ɗum wona samugol dow
yimɓesidio tamani mo fondation hirondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvége
hoorejo état major général des armées barmi kananke leydi meɗen nde yaltinama naɓere leydi takan lemmeri joom en kaɓɓoɗe jiyama le suudu l' école haalaji kewɗi ɗi ngala fuu ɗo kaɓɓi nanete dow bembe ande ɗe illa hippogoji ɗi gaɗa aswere ƴaɓɓina nde ɗi haalaji ana immina hakkillaji yimɓe gaɗa sikki sakka e gañadeji hakkude ɓiɓɓe leydi ndi journaliste fekceker andinɗo kabaru haalaji ɗi peneji kanko noddirteɗo aliyu diallo holliti hoɗum woni ko hani waɗede fa ande ko haala yallo gongana yo pene keɗe ko wi kalifa goyta do faccitago mumin sendebo
So sikke ana idum hokka sembe kabaruji kewdi hono halaji dingana gonga so yimbe kebata kabaruji lobbi idum wawi lata de sababu be kola ko be mati yalla haddude imminde hakkile yimbele ana hani martinobe kabaru dokkal law kabaruji lobbi ana hani dunna be nawtoro bembe ande kesse lamu dunna ana hani waldude bangal munna e martinde kabaru law idum ti ani heddilamu kanafa mawdo woni e majjon
bari e surface
sakirabdo kadde kabaruji e fulfulde e bisman do joni mahman baba kunta wara yotinande de francine koare wassalam